furitaanka tababarkoonka barada oo cadaalada oo langobadii qaybo shil gadiisan ee bulshada magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay waliba ku geeb galay xubno ku tirsan golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo Koreya wasiirka wasaaradda cadaalada iyo arrimo garsoorka Koonfur Galbeed iyo maamulka degmada Baydhabo tababarkii intii uu dareere bulshada ku geeb galaas waliba ku faa'iideysay doonana helowga cadaalad buuxda qaabkii loo qoday shaqeeyaha gudoomiyaha degmada Baydhabo ee duqa magaalada Mudane Cabdullaahi Cali Watiin iyo sheegay in sodonkiisana ay la dhaafi dadkii oo tabadaayeen cadaalad dara sasay daraadiyeen lambaahani in la xoojiyo helowga cadaalad buuxda
geeg meelan ma yaleha aran oo muhiim ah oo wadankan geeguna ku nool may buu aha tabashadii aad meereysay aan badanto taasoo una isinsiisin bogtin sodonkiisana la dhaafi waxyaabo badan oo umadmay buu aha ee shaltabadaasi lambalan wal ka tabaday marka arantii oo ka muhiimsanayd may buu aha yalla ka hadlahay oo ee cadaalad oo may buu aha diintan si fayl may buu aha lan ka faafay lan ka sheegi international law may buu heerka caalamiga may buu aha si fayl may raayse ee lan ka sheegi iyo hoob cadaalad dooro dhiday dhibaatooyinka koo korto iyo hoob cadaalad dhiidamay buu aha dheefta ku kooyo korto walbadan may buu aha liku ogeyn may walbadan may buu aha ayay may buu aha sharaxay umad kasta oo meel degan may la fadayeen iyo nibaadno ku wada nooladan xishmad iyo tixgelin namay buu aha raayisay oo may buu aha isisiyan walaayo kasho tawada may buu aha inuu iska afiyan oo ka baad may raayisay cadaalad may buu aha si sax ah may buu aha ngar soorto yamaay buu arimaha may buu muhiimka may buu yaa kamid tahay
wasiirka wasaaradda cadaalada iyo arrimo garsoorka Koonfur Galbeed Mudane Xasan Cabdiqaadir Maxamed oo furay tababarkan la ka barada cadaalada iyo xusi in ka wasaaradda cadaalada ahaan ku goonta in xoojin sidii bulshada oo hal lahayn cadaalada iyo kalsoonida koranka
tababarkan ka tema badanaayo oo muddo sugaanaya geeka roogna tababarkaas oo waqti dheerna dadaal aan ka jarnay in bulshadaana qabado kaaso bulshada in la ku bilaabo hay'ado dawladda la kheejiyo markan ka dambeeyto iyo oo wada jiraan hadana faa'iido markii lamadii oo banis barbar dhake in hadana iyo oo wada jiraan la tus armo cadaalada runtii wasiirka iyo gudoomiyaha eedan ku hadaleen cadaalad laan moolalaan sidii gudoomiyaha sheegayo Soomaali dhanka hadda walaa soo bidi wal 4.5 la raaw laakin wal asal ka kasalaysan cadaalad ma ah qof kasta oo Soomaali ah noogii gaar ahaan dadka deegaanadan dad dhaqan shooba cadaalad ka salaysan way hadii dhaqanka keen la raaho dhaqankan wali ka salaysan yahay markii san feeridaan sharaacada Islaamka inta badan ka salaysan markii la ku reebo wal yar yar marka dhaqanka kaanu la ilku guurnay oo dhaqankan leh una haysan cadaalad faylan halana dadka marka una san diyaar yahay inoo tababaradaas la siiyahaayo wali unku baahana markii oo faa'iideysadaan kadib armoogas in garabneysiyaan sidii walan ku qabada lahayd bulshada isin wakiilan ah walaay qaldan sheegasan wadab fara badan oo la sheegay koro jarta maxkamado la seedo koro wali la seedo koro dadka madaxda ee la seedo koro wal kasta oo qaldan oo bulshada tan ku qaldan oo hanaanka cadaalada haje ka qaldan wa sheego koro hoob la sheegona saxmas mar lama aad mar sidaa walin ma nagaay macallimiinta UNB ku soo to iyo unsom saaso kala dadka waqtiga ha galiyeen ma hanage wali aan baahnaa inta uu barkan maalmo usoodo eed lan ku faa'iideysado natiijadiisna uu bulshada ku dareenno tababarkeena in furinyay eedan ma santeen salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh
diinta islaamka cadaalad waliba ay ku jirta door muhiim ah walibana xiriir la leeta dhaqaalo bulshada hoggaanka iyo walaalmada cadaalad waliba la kishayay quraanka iyo sunnada saasaato waliba jira aayadi iyo xadiis badan oo ka arooreen in cadaaladeeta shay muhiim ah dhismo jiritaanka shakhsiyadeed qoysed iyo tan qoomiyadeedba